It's time for Mothers and Music, baby.
Genie X double six.
Heard you are my good bossa. Kilo gonjwa na dawa. Amefanya mengi ya msingi. Tunaishi tupo huru atumingi. Nyumbani kwa mabu na kwa bibi. Kila sema mambo mulene mshingi. Maletula ushindi nimeanza nalo toka uko kipindi toka niko shule ya msingi kina mama kina dada na madingi
you are so powerful.